nyuma tunasukuma ndo vimekaza vyuma tuna nguruma si tumevuna so tumesaza nguna hatuna huruma tupendi ruma ndo ile kifadha chuna kama jiwe Fatuma kwenye kiwalaza braza kaza tuna vimba piga kazi kama nguri shinda hata kaburi chimba usichague shuhuri bingwa vizinga sio vizuri watakuita chawa na watakuna wakinga kubebesha madawa na watakugawa na hauna pao
kinga
saringa ukiwa na chako
ruksa
kinda ukiona tako si uko kidimbwi na una shilingi
kingi wa china wapo
so ukileta upimbi
itakuda kwako
shindi
ndo iwe kanuni yako
muda mchache vitu ni vingi na pari ndo inaanzia hapo
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Wow!
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Monday, tuna hustle, but the Thursday. And mission, mingi non-stop, eh. We hang out with my niggas on Friday. About to mind some wishing about the Sunday. Then I go tuna bowl, tuna bowl, tuna bowl, yeah, yeah, tuna bowl. Then I go tuna bowl, tuna bowl.
Go home bees and bartender.
You better stay on your lane, cause you a pretender. You a bite a tender, so f*** off your agenda.
And a liar, a kinda snitch bender. Pretty and a brother, still, never surrender.
Weekend ndo himesha fika na tulicha hustle. Wiki zima, tumejitanga na tuna vichita. Tuna kuda jacho mpaka tunazima. Tuna magi lia moyo, yule bebe yuko loyo. Na mesha waka tarudisha chenchi sasa kaka faster. Mwite tole.
For Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Wow!
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Monday, tuna hustle, but the Thursday. And mission, mingi non-stop, eh. We hang out with my niggas on Friday. About to mind some wishing about the Sunday. Then I go to the bowl, so to the bowl.
Tango Rex.